yo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde talatare noga e jena lewru septembre jena yamde jabiri maslimaji sappo didi der maison de la presse bamoko jutino no do kabaruji do yumor waygalo kanko noddete no mu jiro wonto boggi jamde to sikrabo competitivité Mukhtar Wane premier ministre tiagal ko mo joina leydi meden di holitindi nyaloma handen o gouvernement kesso an domta leydi ndi le on do wattu fusa yihi le region ngaji ngodi le sa halidi meden di wattu jono nyaw bu ballo an tampini ton jamare wonde tonde ko lati sababu mudum bi pese ko hani wadde feu de suka be ko heba wadde ton hitani hikande murtere kambe jangobe jande do do wori le leedi meden di fedde ayamde wattu jono be kolitidu ko heewi yubaki le golleji di ko nayri bangal jande do do wori le leedi di wodi so puddi de do murtere di won sembe kabaruji di min jogini on do betande di bismillah modon e hedade gouvernement kesso yubbo indo an domta le kikida ko hollitindi wiide faabe jotto yalla hono golleji mabbe di kane fuddirede le ko yaawi le odo yubbo inde pelle iwroji le societe civile na kan tawede le hen mangal paden kanye pelle politique fayotto gube tinnide kalde le kawrangal kanye yimbe le dunki en dina dum waran juddinede tiagal ko kanko horeji ministre be Mukhtar Wane o juddina so president kan la ma transition badaw o du juddina le leedi meden di le on do wattu fu fedde neddute sedia wonde an wonti e wadde gidali mudde feedu le leedi meli kolliti wiide jukkoje mabbe diido fa hande be imminay de do jukkoje tiagal ko mali joddin dum woni premier ministre fa yotto president kanye e jokko president transition wattu jono do pamray do hono ko nayri bangal no nuygal sariya lamu hakkunde jo han yardi yaso leeliti mede de sabbi de fedde CNSP de holliti wiide so bami pa persidaw iwi ton dum won jokko mako joddina do kanyu hani jukkude sediawo jabanay diido golleji fa keben famtar kedden mumini sende bu
minne mi den gollida e ati tal kur haytere lamu janga do wattu jo in gollo hore jollamu kanyi jokkido mo yo dum holliti wiide neddo CNSP goto du talkuru du procureur général jangi noga e joy lewru septembre eb indu holliti wiide jokkido hore jollamu hakkune rejo ana wawi lontude mo de wawa gollude ka fedde CDAO kay holliti wiide jokkido hore jollamu hakkune rejo wawa lontude mo feso tawi o wawa gollude sinaso yoppi golle fedde nde ndari duna fusu gollo CNSP kanyo yopu gola kia laamu himbe nangabe sapo jetti lewru utu ya bindu chagal kudeta o dongone njoni mangal pati laamu be wala furko be kali do kabaru yopu golbe yimbele kabe koliti anyama be fusude fedde CNSP chagal jo ingol government andon wide gedde keudi di CDA wajimbini hunchana mahore le majuna kabaru jo ingol hore jo laamu hakunere jo kanyo premier minister civil anahen kowona ni kabaru jo ingol golo yimbe le gouvernement di ndoma li eruji garuji
di do kabaruji fodo ba hebudi dun le bema ame ande to dum won ko mi nodde ta réseaux sociaux so nati le facebook kanyen twitter studio tamani yow ko wallo mo yahata mo heba sembe wattu jono le région ngaji gondi le sa haledi meddi ni sa bami faale laamu burem jotto yoda le laamu menaka kanye le laamu ansongo wattu jono di do tidalla jana gondi e ma teton be kolitide poddele jaati kanyen gol ko timmile nokkule mabbe de fa kebe famtade ngare kede ko kanko mumini sende bo fon mien do hen
nyawbe lelibe e leddi be liwnata be ana jodi bangi mabbe le suudu doko toro burem nyende fu ana holite wiide geci nyaw pali ana yimbe hewbe suka be buri hewde e adadu mun o debbo mo wari dowtude nyawdo goto holiti wiide kabarundu haynimo
c'est vraiment une maladie
et so gonga o nyaw kubal wala safari so a sawri du nyalada idi na tati tiagal majjum nyaw o libete kase ordonnance di be minda tadi wala do haadi anda fay cuggu majji hande turi doktoroji di ana heewi yimbe fay to neddo nyawdo lelo wala fay danki to nyawbe wawi lennede du wala
le nokku sawru gol burem be koliti wiide sembi bingolla adadu be geci nyaw pali anay muno yu kambar ko pikir wadaka hikka yu dum woni ko doktoro amadou mayga horejo suudu doktoro rundu holiti wiide
rafi hebude lekki noddirte ki CPS lati sababu beydude adadu yimbe e nyaw kubal nangi do hande ana fandi fa nyaw kubal nanga suka mo dubi warta dubi joyi nga hande tittala modo wondo mabbe fa yetto honobe bawiri nabirede cuudi dogotoro
CPS ewi horejo sudu dokotor burem be jogi tidalaji kewdi bangal sawru gol nyawo
la difficulté c'est surtout
tidala goddo mawdo bili do hen o woni yimbe be wattu mawdo mo bamata fade mabbe yaade le ciudi dokotoroji de be jewto hen tidala goddo kasendu woni rafi hebugol iijam gatte teda e mabbe sabi yimbe be chaltibe hukkude iijam mu'en
keja be chenan di circle 1 anandara faba lamu kanyi pelle humani be kabaru neddako yalla be be widaranade dun yo dun woni ko goli dindo studio tamani gondo burem hebani men
wolitinde wiide fa hande en keddot lesa halledi ni le nokko noddertedo menaka ton du wiama dido tidalaja no gondi e matede nyaloma hande no le odon nokko chafaje de jati timmi ton kasenno be kolitir wiide fedne noddertu dum won monde belgique huminibe kabaru sawrude be wiama be an jogi ton tidalaji modi nayi ko nayiri bangal hono kebe non be kolitir wiide fa kebe famtar kebe mo kanko docteur Mustapha Sissoko yo kanko lami kabaru tellal le region menako ko mo sifido hen do foccitango adi sisi
ngoni o nyaw kubal ana hewi sanne do leedi amendi ila 2012 warde hande won dati di OMS itti di gotel mo woni chakko de nyaw waydi fade amen wida min chawrandi ma imma daraji di heba ka wadede hitani hikka de gondi domde ledde di lam o hani neldude amen le nyaloma hande yimbe be nyaw kubal woni mu ana heba ujinaji chapan tati na won mo yonki mu heddi he
en jaram fa hande le sa halledi ndi wattu jono dum nokko no dertet arhabu idum le commune gunzere le lamu gawo holi taver suka be wombe tombe e kayno gonde wadde imma daraji wattu jono em jaltina kalisiji fa watte le poddele be jeyal hono be kan sawrde yimbe le hono tawb new bubal le nokku mabbe o en gardan do bomo ko do wattu jono hono jangobe jende do do wuro wombe le leedi me den di kolliti wiide puddi murtere muuden non suka wombe tombe kollitiri wiide fedde ayam sa gontone suka wombe le o do nokku be bi wala ko lati sabab mu wana ko heebe mati ko yubaki le examen ngaji mabbe le odo nokko fa kebe famtar kedde mo kanko no dirtido Moussa Nyengeli kanko woni secrétaire général de do fedde ko mo sifido hen do foccitango Ali Sisi
murtere mabbe ne chagal jabu ngaji examen ngai ngadidi fuddi sabi horebe école o jabu ngai di yaltinidi temdere fu neddo goto tan woni passu fedde no dirtene IM nardi horebe école o yewto jabu ngai di yaltindi sabi wiide le sudu université e mangal mudu fu temdere fu neddo goto tan woni dabbido dum wana ko fanni ko be tuugido mudum dido bande du woni examen ngai ngaddi rowande chagal mudum be dokki himbelebe dereji kolloji be tilike jande mabbe ko dum betti ko be nodditi hakke sukaabe jangobe chapan jet wartira dereji di sabi won ko woni hen ko hani waytede ko be sukaabe jangobe wartira dereji di ko horebe university o nangi dereji di ko salike wirfintindebe be nardi sukaabe jangobe filitoyo wada examen ngai di kasin dundu woni ko fedde IM ne wana ko jabani o nardi horebe university o wirfintina dereji sukaabe jangobe
wattu jono komin dari fa hono kambe humnibe kabaru jande le odo nokko danya ko be cifido hen wala fu ko be jabi halde hen min noddi be fami tampi be jabay sifad no odo golle worri en jaran le sa halidi ndi kasen garre le baler le dindi be kolitiwi de bamde dum won hon nokko noddirte tumbutu fedde mabbe de be noddirton to collectif to mbaktu reclame ses droits wattu jono be kolli metti mabbe sanne hono dati di ngori le odo nokko be bi dati di ko boni wayde de na gudwan hebi ton sembe sanne le dum won odo nokko le sa halidi neden di se ngardi do le lamu kay o kay be kolitido ko nayri bangal dati ko won ko santi ton seeda fa kebe famtar kedden Mamadou Samassi ku
ya be lambe na hani yottinde adi di bami bangal alhali dati le raison ngaji sahal e wudul ledindi o do wattu tobo dido halaji di yodi yimbe fedde to moktu reclame ses droits e wi Ibrahim Boyni horejo dental ngal no dati raison ngaji sahal di woniri ni yo chadale mawde
lawol iwo to moktu yar se ware o kan nafafu wala e mudu lawol tomoktu goma kura ana wondi mu intinede ana heba dubi seda jon na lawongol sumpi halata watu fusa anangi lawidi a heba maji tidalaji mawdi dun sabi so anji do yudo tomoktu warde duansa fadma wadde ler ngay sappo e didi nyoloma kurdo ngatta
so ele rizon kay alhal dati di huncana ma hore sanne e wi fedde M23 yimbe fedde de hulti belten ki sanne golleji di lamu lidi mali wadi le nokko e wi Mamadou Dramé lolido jula mawgul dati di latike sababu ɓutude sanne asdangaji e leri zon kay
miɗen mbawi wiide hande ka laawi ɗin alhaali mum ana moƴƴi saabi kasara wayri wadde ɗo majji ana wawi wadde lewru taw wala fu kasara gadɗo ɗo laawi ɗi laawol ngol jaɓata fay seeɗa hande ka laawol kati jejeni nga hande ana santi saabi laawol ngol heɓama mu'intinede seeɗa caggal komi jalti mbiɗen waajibi kinagol mu'intine
imadra amen yala min sere humaninde kabaru ɗati nasefo dow kabar muɗum e tawede fuf min keɓa e fei jawabu
hollitinde wiɗle on ɗo wattu fuu ɗum won ñaw coronavirus en kalan kabaruji ɗi keɓuɗen toon keñen noga e jetti lewru septembre ndu ɓe mbihi hono yimɓele nayo no kañum oɗo ñaw yiya e muɗum yimɓele sappo e jeenayo mo kañum gon samtanaɓe wala fo keddiɗi le noon hollita wiide heɓɓe ñaw o le leydi meɗen ndi yimɓele uynaye tettom e capanɗe jeenayom yimɓele heɓɓe so camtanaɓe ɗo yimɓele uynaye ɗiɗom e temeɗ nayo e capantato e jeenayom heddiɓe ley heɓe yimɓele temedere e capantato fa keɓen kabaruji no coronavirus wori keɗɗen Mamadou Sama Seku
bisimilla moɗon e yettore meɗen acti covid hande e meman haala kuti ñaw covid 19 dow janguirɗe gollanoɓe koyemumen ɓe guila ko jandeji ɗi darnama batte ñaw coronavirus o golloɓe yogaɓe janguirɗe ɗe keeɓi tellaji banggal jodiji mabɓe e wi mabɓe jo en cuuɗi l'école yogaɓe holti wiɗi yo batte kalis sukaɓe lukkuyɓe joɓɓatake nelaɗo amen Kalifa Goyta yiltike e ley janguirɗe yogaji keɗɗena ko heɓani en e dow fasitango Oumar Waygalo
le sappo e jetti lewru mars ƴaɓɓi noon ndu laamu koɓe wonɓe ley leydi ndi jamirino cuuɗi école ɗi udde wulde fati ñaw coronavirus o heɓa sembe ɗum laatiki sababu so tiɗino golleji cuuɗi école kewɗi keɗɗen mo kanko noddirten Issa Daw won suude l'école wotor ndu o laami ɗo bamako ɗo
min keeɓi hen tiɗɗallaji mawɗi min nokkunoɓe fe yoɓude janguinonoɓe sukaɓeɓe nde wattu o janguinoɓe amen ɓe lebbi joyyi ñamane mabɓe woni amen min nokkuɓe yoɓude janguinoɓe min nokkuɓe yoɓude location cuuɗi école gayɗi so école wala saraɓeɓe jaɓata warde yoɓude kalisi
yogay cuuɗi école ɗi kay keeɓi ɗati goɗɗi ɗi jaltini dow hen ɗum ko nayiri hokkude jamare nde koɓe noddirta kurgaji ɗum ko nayiri janguinde sukaɓeɓe dow beeme ande ɗe kañe fa bade janguinoɓeɓe keɗɗe mo kanko noddirta Adama Yattara yo jokko directeur le suudu école wotorɗo bamako ɗo
won tabere mo min yoppito laatiɗo sababu neldude jande kande waɗede sukaɓeɓe cuuɗi min gollidi e janguinoɓe yogaɓe ɗum laatike sababu e juuɗe ɓeɗo janguinoɓe ɗum hedde seeɗa e wakkati no golleyiɗi fu dari noni ana heɓa lebbi sappo e ɗiɗi joni miɗe jangga ga joni won arande ɗum wadde janguinoɓe amen ɓe joddi mumen ana yoɓeno no hanire wala futtiɗɗala momin keeɓi banggal mum
wattu joni kamɓe jeeɓe cuuɗi école ɗi gala e jeeyal laamu o ɓe mbi laamu o tinno faaboɓe saabi deɓe jogui tiɗɗallaji mawɗi
hankasen sesref kati ne jogui ambulance uji ɗiɗi banggal haɓɓo ñaw covid 19 o nden ambulance goto tan ɓe jogui noon ambulance ɗiɗo ɓo yoko sesref kulkani luɓɓiɓe en jottima wattu landol hande gollo jaboto docteur Fadji Traoré dogotoro nokkuɗo ñawɓe covid 19 huncenta hoore e ley hôpital Pongé
yalla ɓornade kaski goto do moto taxi gayɗi mi ɓamataɗi ana wawi latade sababu waytidde e neɗɗo ñaw covid 19 o ana so neɗɗo mo ñaw covid 19 o woni mum ɓornike kaski moto so neɗɗo goɗɗo ɓami kaski goto o watti hoore muɗum wajibi ñaw o wayteto e makko ko hani waɗede ni woni wattu fu soccude kaski o e gel hydroalcoolique fadema ɓornademo
a jarama docteur Fadji Traoré e ɗiɗo jabuji ɗi ɗum timminta yewtere meɗen acti covid hande ono mbawi sata foof heɗade yewtere nde dow bembal amen facebook ma dun e dow viamo banggal numéro 37321 ñoƴƴon 3 et 4
studio tamani yo faabal laamu leyɗe suéde Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
sagram den yelodne le kreduji to en jaran le nokko non de teddo bafula bebe koliti le lamu mudun ton lana woto yu iton yimbe le didon kanyen en keddile hen taton wobbe kasen kanyen keb so choptile hen sabde yimbe le joyam kanyen gonno le kado lana bedo yimbe le hono didon keddile hembe sutura mabbe waddi ton hecci kenede duwo yo to buram be ga en kolitan wittan do kaddeten e kabaruji meden di sagram men joti on kala do bodon tawel le malifo e mangal mudu do numero meden mo noddeten via mo o moni dido kabaruji di mbay hebede dum won do studio tamani bemal andeto numero viamo au moins 37321 fande fande fe no kono andirdon do do e ser dum woni hejame ngomi noddita programme education dum waran no andirdon no tan hono sukabe jangobe dum woni ko mi noddita 3e mane kanye 4e mane 2 ton hejjoji di fu ngarta yo wade
studio tamani